WWN, yeah, mom top KG Town in the corner, Joe, Dr. Maglet, yeah, leader, MC Shmani, yeah. Father KG Town, leader, yeah, Father KG Town, leader, Father KG Town,
Mr. T-Tachi,
Ni salamu ya home, mwidiwe, mwidiwe, ni salamu ya home. Nakwepa bala na vaa kondom, so kwa mbasitaji kuzaku na ukimwi.com. Nafanya siri, mithiri ya mapigo saba, na chuuza mashahiri kwa tani sio vibaba. Nevo chafu, chafu zaidi ya janaba, sini kuse homi kama unakwenda nyumba ya ibada. Uswazi, masikio ya poazi, star wedi picha na voli saka jambazi. Nafunja beti, fake MC, funja nas, nazipanga alfabeti, nazipanda kama ngazi. Hadi juu, juu zaidi, wapinzani wanajua mi kwa unizaidi. Na chana, tishani kama B.I.G. Nachofanya kinafanya niwe VIP. Itiftizi la haja, mpinzani unapigwa to wata ukibana mapaja. Tutu zima kama dogo ni janja, wapili po michongo mina kiuna mkwanja. Father KG Town, 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 Cheza, cheza, cheza. Father KG Tony, Father KG Town, Father KG Tony, Father KG Town, Father KG Tony, Father KG Town, Cheza, cheza, cheza. Cheza, waga pombe ya madi, umunsi ni leo, tomorrow atafanya la madi. Bafu nene pereka kwa zona D, roundi hii, mina cheze ya MYC. Mungu kabaliki hii kichwa mani, kama ni mabifu mwenye bifu wewe shika gani. Domo linatema tuma burudani, wapili ni Nicky anajua mindo number one. Nachika tachi na piga panchwa na kaa, habla katikati huwa kati ni wangu wa saa. Gumba kaza hapa tacho kwa taza, nasibuwa mazikio matukio kwenye jukwa. Uswa mbuzi kama pinda, jia wanaofeki ni makinda. Mi na dinda, mi na winda, kwenye umsitu wa uswala mimi simba. Tangaza sambaza habari wapate wengi, pakaza tangaza askari na uwa bendi. Nimechoka kwa miguu nahitaji renji, mkononi na kipaza ndo hivi nateka benki. Father KG Town, Father KG Town, Father KG Town. Tumazima masikio mlevi utachelewa unapokwenda, Januari, Desemba, wendo sidike unapokwenda. Bila kilemba nasomeka hadi Pemba, wanaofanana wendani kama achaki na Pemba. Nakata rufaa bila mizizi kuchimba, nitakufa mbele ya maiki kama hayati Kolimba. Wabishi hapa wanacheza sindimba na timba, MIC naitemea kitimba. Napiga 442, fake MC wameiga uyoyo tu. Mwenye flow kama jiga, chonjo juu, sina flow za kuiga, najua siskiu. Siasa imekuwa ni migongano, wanasiasa kukicha wanazusha malumbano. Hoja zinakosa maelewano, wengine wanataka, wengine wataki humungano. Arapi Nyelele, wabongo mashida tele, mabinti ni matamafa, taki afungwe kengele. Makamani mahakimu ni mazere, macho kwenye feza chunga kuna wengi vibwe tele. Father KG Town, 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 Cheza, cheza, cheza. Father KG Tony, Father KG Town, Father KG Tony, Father KG Town, Father KG Tony, Father KG Town, Cheza, cheza, cheza.